tau mafanafana au pito esele nei, i le toa telo i lato ua maari liu i vai tafe masami Australia fatu sātu tau sangnata nei. Le lau failo mai e lima se furuiva tangata maari liu taru mai te esema. Ae wa ta ua mai fo ele Royal Life Savings Australia o le telo nei falavlave sa ta tau lava o na mawhaio na alo fia le tūlai mai. Ua utamwhaia tau tuwhaatiele nei ili poti o na yeiso na so tanga ma le tūlanga peo na alo atu fo iei tātou ili whamana tuino le nei aso malolo ili vai aso nei ia ma le toe fo iona yalo mawhanau ya onga. To tele fo ilawa o tātou fuwhuanga e toe whaata whaotasi nei whanau ia ole i toe fo iatu moa onga. Ao se whamanatu ao se lui tau ta tiatu yo au tafa a tonu ao ngā ia ale i fo ia e whailawa no sosoani nisi olo mana mia sosoani e ono ao ngā fo ili nei vai tau le toe tau amata ole tusanga. Po tae lenga e a au, po le faa see, fai faiva, ya po o alo ngā vaa foi. Wa manino lava le fea awe ao na mata i tuwina, o le faa tete. O le au fai utangata wa maari liu e maafua mai o na ua maale lemo. Wa si itia pe a fatu sātu ile te mifa penei ile tausanga wa tea. O le tamaa itaisu e sue o Alison Mahoney, mai le Royal Life Saving Australia. Na ia tā ua se fulu ono pasene le si itanga wa iei nei i le au whaio tangata ua maale lemo i le piliota lavele nei, e tasi, whaatu sātu i le tausanga taluai.
Males are overrepresented in our drowning statistics every year. About 80% of deaths are in males, so that's a big group right there. The other one is children under 5. They're the age group that are most at risk of drowning. So it's really about asking parents to make sure they're always actively supervising their children, keeping them within arm's reach when they're around water.
Sa whamawina fo ia lea whalapa ptonga, e limas funtasi tangata na maale lemo i le awha mua mua le tau wevela le tau sangata luai. A ole ua lima sa funuiva ili temine ili taube vela lava foi ole neitau sanga. Ma ua taa ua ili sue suenga se manue o ili ono ono le au fai o soi fua mau mau. Pei taina mawhaiuna toe fa sao ina mai nisio ili atouia i ngāluenga la veai.
So an instance where someone's gone to difficulty in the water, they've had to be rescued and then resuscitated. We had 66 non-fatal drownings over this period.
Fai maila usue sue, o tangata e manatu lato o matafanga le e matele ina manele moa i tangata peitai, e le ai, o ala vai ilo toi fale o ai le au pito i tele soi fua o maumawai. I le afa mua mua le tau vivela le nei, lua se fulu soi fua na maumau i vai tafe, o alia ma vai tuloto, se fulu valu i lato na manele moa i matafanga, ma le se fulu lua na manele moa i le sami, ma wafu, ma le toa iva, maari liu i vaita ele po o pools mai isi no fuanga. Ufa mawina le si ipea o le neifoi numera, e to ono tangata na maari liu fo ile lua aso taluai i niu sawele se lava. Ao, latarata mai la alefa mna tuina o le Australian Day, ia ufau tuaina le atunu ina ia malu pui puia, ma ia faa etete ae mai se lava, i aso malo lo ma le tumu tumu o no fuanga faitele. Mo i lātou o fuafua e tau mawhale awa mā losi te teimi o aso mā lolo, ua fautua ina fōi, ina ia wha e tete, pe a whai e a ngai i matā whanga ma vai tafe. Peilavo na sila fia le tele o fautuanga ma lapta inga e tuina mai pea, e ofisa o loo fea ngai tonu ma le tūlanga tau le pui puinga i tu tonu o so se atunu. E talo sa ngai nai le mamalu seo tātu tunu, ina ia tautuana le whānau e maise ia whaia ia life jackets ia ma tūlanga umatau le saunga le mue pui pui mai ai ila tau. O mata upu whapenei e ao o na sila sila tutoa iai mātua ma le au mātutua e tāpena ina whamue mue whapea a o sauni mō se tā elenga whapena fu se tā whaonga. Wa whaamaonia mai e Oliver Munson, mai le Australian Lifeguard Services, o le awa mā losi ne mafua anga tā a tele, o le māri liu o le toa tele o a rikitala vou, e pei o nāo fiai le nei li poti.
No alcohol. Drinking alcohol before going into the water, it really does affect your swimming ability and your judgment. So if you're with people that are drinking, again, make sure that they're not swimming after drinking alcohol.
Wauna ia fo'i e lifeguards le atunuu, So soani mangana lue fatasi eva aile isi utua oi. A ya ita elenga manofuanga epeo ni ta ua. Ia ma ia mautinoa o loo matuava aile leile fanau. Pe a faya nga ili sami ia po ole vaita fefoi. Ole fautuanga epeo na faala ulo maile neili poti. Ia manatua ia saunga le mu mamalu pui puia. Inofuanga faitele o nofuanga fo i tonu lava o loo lava lau fanua. Ia aemaise o soa se vai panoa lava yanga ia ima alo mafanau. Ina ia mautinoa le saunga le mu le amatang foi. Ole nei tu sangam.